Fire Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Altinere nay lewru avril hitande 2016 jena yamde sokidu studio tamani secrétaire meden tawa ile maison de la presse do bomoko do juttinono do kabaruji du yumor way galo secrétaire bon compétitif wi do non tidallaji tongi do ndiyam do bomoko do be kulitiwi di do tidallaji an hani timmodle ko warata ko sabbi desa e france kany e leydi malindi be cinnini talkur wakkati jono holitindi wi de france waran wallude leydi meden di walde neb noddata soma zep nebe kolliti wi wakkati jono o do kabaru dum way timminde dido tidallaji jadbe bi du wadan wakkati jono so dum non yimbe le tampube kabaru ndiyam teni dam de dido tidallaji timmale leedi meden di soma zep politi wi wakkati jono yimbe le dartobe ndiyam be jatti jabbi bawde mudum kolitindi do le ngalure tumbutu de wakkati jono yimbe le gombe tombe be bi e be jie golleje kewde o ministre kanyam mangal pade leedi meden di be an gondi e wadde ton lugugol faabe jeyal hono be kani haybirde ngalure de le majju yimbe le gotnaabe gombe tombe be kolitiwi be beltikli dido golleje sanne kawtal mangal dum woni jena berde kawtal yimbe alislam en be kawtal gal be noddirta dum woni jamaat islamique be kolitiwde gal do kawtal gal timmi kenya do bomako do le majjun dum woni yimbe joy en dina dum woni andambe dina leedi me en di holitaame do wakkati jono be jewtididdo hen be jaddati yalla hedi be kan nangudde hen fa jam e deedet nyiba le mali fu e mangal mudu secrétaire di woni sembe kabaruji dum jogino do bete hande di bismillah modon e hedade holitinde wiide dum wana bamako do tan tidallaji ndiyam cenidam so bami fa ceet nati le nokko dum matete le mali fu e mangal mudu wattu jono do won leedi france ndi kany e mali holitaabe be cinnini talkuru holitor wiide france waram fa ba de ndiyam cenidam le nokko be kolitiwi dal musadaji ko france anni fa watta le dido golleji am fa e milliarduji chapande nay e go o cefa dum wadan sababu wakkati jono so pabo do won yimbe le soma zpn le leedi meden di kede kanko noddirta mamadou farakali keita kanko ministre kumini do kabaru kurangaji e ndiyam le leedi meden de ko hali do hen do focci tangu Muhammadu Samaseku
l'AFD a contribué
fedde AFD nde walliri ko buri 6 milliardji kalisi sefa balla fedde nde wondun e puddode golleji kabala kandi latade sababu milioji 2.4 litre ndiyam teni dam hebe milliardu 35 ko leedi mali hebi joni ko ana walla mahugol nokku dido bo sala ngallure bamako nde ana heba milioji 2.7 litre ndiyam teni dam nyaloma fuf so dido golleji timmi nafa majji yete fasanne sabi hande hande o milioji pande joy litre ndiyam tini dam hasindina le ngalure bamako de nyaloma fuf
million de litres par jour
be kolitiwi sa ƴeewi wakkati jono do won bande ilale dub jabbinoddi fa yottar nyaloma hande no soma zep hore mudo holitiwi di yimbe le ndaro fa podo robbi ngaji be kanyen jatta ndarta fa jabbo bawde mudo en do won kambe ndarta fa jabbo bawde ko soma zep jogile nokko do won walde humnide kabaru ndiyam cini dam le leedi meden di le majjum be kolitiwi be gondi danudo nokko mawdo wakkati jono nokko no dirte do won le dende water do bomako do kabala fa be ja do hitan 2018 yalla hono yimbe be kan hebirde ndiyam cini dam do bomako do kede kanko no dirte Abdoulaye Karim kone o kanko ndo on jado kabaruji to soma zepto ko hali do en do faccitango Muhammadu Samaseku
avons 6 unités de production
nokuji jeegom pewnodi ndiyam yimbe le bamako e kati min jogi milioji 2.3 litre di goni ko di famnata nyaloma fuf tawene hande o milioji 2.5 litre di goni ko hasindina nyaloma fuf sifa hononi milioji 3.10 litre di beedi ma hasindinede tidala goddo o yo batte deede kewde gonton ma idi jodi do nokuji toddi ma idi goddi sanne nokuji pewnoji ndiyam di sabi deede burbe batade nokuji ndiyam dam fewnata burata hebde sembe ndiyam dam fadde dam yotade beto tidalla tatoba o yo kabaru kuran non kaaki gollirde amen fuf dum marsirta kuran on e darta ki fey kambare dun jaati miden gondi mi jaade dabare goddo sifa hono ni bamirde ndiyam mobilaji mudi nabande dam de deede burbe jogade chadele ndiyam min puddon dun jaati fay go boyata
le projet commencera dans quelques semaines
yimbe le gombe do bomako do hodibe miji wakkati jono do ko robbi ngaydi tadjata ko heewi jamar de ka fu holliti metti mudum holliti wiide du laamo won ko daraki darne mudum yalla yimbe le ban keban diam ceni dam le nokku medo ko kede ko be kali do hen do focci tango Muhammadu Samaseku
entendre chaleur lorsque les gens se trouvent sans
yimbe na fa le ngurdam ibe adama su won dam nyaki tan anan nawi fa sanne e wakkati kukudam buri fu fasindinade nyakul dam ana torra fa sanne miden jogi tidal ndiam ceni dam min jittiraka huntude haaju amen ndiam pompe non min ngur dede amen de wona rafi kalsi fi min boyi wultade dun ka fa hande be kebanal min dabare majju miden jogi tidal ndiyam gamenga sate fuf miden kuli parti dam tadja sabi su dam tadji beten fa jenga su dam warta tampere mudun an satti turru mi fa sanne ngurdam yaata tiagal ndiyam wona tagado fuf dun jogi bawde forage rubinoji furba ndiyoji ndiyam buudi didi ma buudi naydi ana tadji wakati fuf hono fuf mi ngatta so mi ngala ndiyam le gardeji amen mi yiyali sabi dun wona kawar kalsi tan hono fuf lam o kanyi soma zep jabbi wasude bittude dun edun yanni fa sanne minen bibe mali ben min galal gurdam beldam fi
nous les malais nous vivons mal
sekirabo don bal nitirdi mi joji modo hello amen be malani gal mi noddirta face facebook gal e kolliti wiide mali ko be ko yaata chapantato e didom kani en di ba iwdu leleedi har maynidi be do mali ko fu be naati do bomako do le cekiti yontere meden de wattu jono lamo o jatti e sekitayade be holli metti mudun sanne hono be do yimbele dibirano en keddoto fa hande golleji dum wonon kawtal mangal yimbele alsilame ngabbe leleedi meden di do bomako do don kawtal mabbe jeno bal dum won gal be ngatta hitande fu be kolliti wiide gal do kawtal gal timmi kenyen le majju yimbele dunke en diina be be jewti dile hen dilew halaji kewdi fa be ya yalla wakkar jon honobe kan tuugirade alislamagal yalla jam e dejeran nibe le malifu e mangal mudu ciagal mudu dubbe kollitirbe ngara gollude golleji kewdi le lewru ndudu won le leedi meden di faabe ya yalla wakkar jon honobe kan haddirde ko jama o yaata wakkar fusan tawto yimbe le jihadin kobe kede kanko no docteur Souleyman we drago o wonno le ngal do kawtal ko halido en do facci tango Muhammadu Samaseku
les objectifs effectivement
imade amen kay hebama sabi yimbe le hobbe nawtrike kawtal mom min landinta hitande fuf ngal hikaka ana fawi non do sifa dabareji kandi fi de bangal torraji adunaaru hande ndu min kumpiti yimbe dun do kabaruji rewbe duwawuji kewdi dun gadanama leedi ndi salla jam e deejere ana warta leedi fay goto kanyun tan wawana pelle yimbe le satinbe diina be dental amen tan hebata lawul ko be gondi ko walda e kabaru diina fey minen mi anda dun do ko be gondi ko fuf iwri bidan darda aslam en fuf yo dokondira juude salat enen tusabe iwde le adunaaru allah ndu
holi tindi wiide kabaru jam e deejere wakkati jono gubedebe no tirtan aza waddebe jide dun lamu bamako le majju yoga e halaji di fu njowi ki wakkati jono no sariyawol kesol ngotango le leedi meden di holi tindi wiide yel lamu hakkunde jani ana wadde dun le sa ha leedi meden di cagal modu do li tawede hejaabe yimbele gube no tirtan aza waddebe jide lamu be kawr be kalti e modu dun hono kawrtal mabbe gal be gatto kidal to gal do kawrtal micciteden wiide lamu o ya hayno fa handen halde tan no jam e deedere han nibirde le malifu e mangal mudo be kelliti wiide dum wonono gube no dirtoode minisma de kanye mangal paden le leedi meden di wakkati jondo be gondi wadde lugugo le lamu tumbuto fu e mangal mudo fa be jeyal hono be kan yoyurde juude do yimbele bombe sumbu gombe tombe kanye fa yotto jaddin kobe gombe tombe le majju yimbele lamu kobe gombe tombe kanye fa yottiade wotnaabe fu be kelliti wiidaade yeddi do golle jatti kambe ko mabbe beltiki do hen sanne kede kanko no dirta Abubakarin Sisso kanko no horeji do no conseil cercle to tumbuto ko ali do hen do facci tango Muhammadu Samaseku
en tout cas pour quelqu'un qui a
kala gondo le ngal lura tumbutu hande taykima ndena gondo ton wakati joni o sabe le ko jabbi bonandaji e sutali ana wade non fay le ngal lura de joni ne dum fu dum moti jama o fuf ana hinni haaju mun mangal pade membe be minisma be e kanye be barkanbe ana yilto le ngal lura de jama e nyaloma ko nyaloma ko kam andani dun wona neddo jama ka won mbibe kan jama dun e be jilto nokuji di so dun jokkini kay min biyan alhamdulillah so wona dun wakati wadi non kulongol heewi non sarne
dormir la peur au ventre hein
holi tawede wakkati jono dum won hejaabe laamu o be jehi dum won le ngallure mottinde holi tawede fa yotto le reso motti o fe mangal mudu wakkati jono be jidu ye yimbe le gombe tombe ko wodi so be ngadi goldo jahol dudu won wotnaabe gombe tombe kanye ngadi noddango fewde mabbe jahabe jaawa e hono yimbe le gombe tombe wakkati jono yimbe le be kollitibe ko buri fu wembi dudu en toddu won no kabaruji nayiridi no jam e deder hani wartidi le laamu motti o fu e mangal mudun kollitiwide yambere arandere wakkar jono jowingal do hono kabaru nyongoji hakkunde leedi meden de leedi Senegal dido yambereji puddi asawer nder do bomako do dum fuddi dum won dambugal suudu ambassadeur leedi Senegal wondo leedi meden ding landini do do golle dum won kanko noddirteedo sek falo holi tawede kanko lanni o do golle le majjundu faabe yel hono himme e yurmede hani tabitirde leedi do leedel didi ben jirwina do wakkar jono do won yimbe la golliroobe juude ben o golleji mo en kan yirwirde le nokko kede kanko noddirteedo Hassan Doyo kanko dun ambassadeur leedi Senegal le leedi meden di ko haali do faccitango Muhammadu Samaseku
des artisans sénégalais
gollirobe juude leedi Senegal leedi Mali ana jogi nafa sanne bangal yirwinde kebe e dartugul golle gollirde juude dun ana huncana hore sanne kabaru fina tawa sabi idi malla en haybude kulle pewnaade le nyenyal e sifa gollirde den di fuf yo fi suru baba men di non mido joto on fa sanne mido wadana on dun balla bangal anniya modon wadde kawrtal ngal kabar lefu leede e adnor Allah ndu fuf salla e leeku warata kawrtal ngal ana beede e kawrte andaadi bangal moji kertadi le adnar ndufu
des foires et salons
Union européenne et Royaume-Uni ngoni fabo tobe studio tamani
sakiraɓe jurnide ƴeweelo ɗo nele région ngaji meɗen ɗi en puɗɗiran ɗo kayiɗoɓe kollitiwide baale rewɓe ele gonɗe toon les commune dirte ɗo kusane ley laamu kay o hollitama wiyede ɓe gaɗi toon kawrital mabɓe li aseret ƴaɓɓinode ley ngal ɗo kawrital wakkati joni faɓe ƴeyalla hono ɓe kani heeɗintirde bureau mabɓe gonɗo toon o ko foti rewɓe ele capanɗe jettom iwruy ley guelle noga e jetti kañe rewɓe ele sappo du iwruy ɗum woni hono an kali hukkumuji mabɓe gonɗi toon ɗi ko woni fana muɗudu wakkati joni faɓe ƴeyalla hono yirwere hani waɗir toon banggal rewɓe so wuurute garanti minirem faɗo segur o ko yata sukaɓe jokkolɓe temedron hollitawede kañi en gonno wadde kawrital muɗum en to segurto wakkati joni faɓe pammine honno ha waluji gorɗi ko woni fana ɗiɗo golleji du wakkati joni faɓe kokka sukaɓe jokkolɓe gomɓe toonɓe hakkillaji lobbi ƴeewa du yalla hono kani haɓirde eno wattu wondi e waylitirade caggal muɗum dow litawede ɓeɗo sukaɓe jokkolɓe omo fo hokkama to talkour hollitoro wiide warino ley ngal ɗo kawrital woɓɓe du noddiri ɗum attestation ngaji sakiraɓe ɗo katte ñalawma hande kabaruji meɗen ɗi min jooti o heɗade heeƴuji amen ɗo mbawɗon tawede le mali fo e manggal muɗum ka hollitinde wiide tan wattu joni oɗo kadten kedde heɗade ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana woodi